Amekubali na kubaki. Haki ya Mungu jamasi.
Kwenye life watu wengi wana fake. Yule wanyumali separate. Maisha siyo lazima kudate na videnti. Come on. Kama ni gari poko nimefunga brake. Na pendo langu kwa kuwali elezeki. Kwa kwa si eti wala si fake. Siko true, indripina wale mbo freki. Najua usho mizo mengi sana. Usha kutana na ma heartbreaker. Ila so mimi I am a good boy.
Walishuzicha zihisi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Ila so mimi I am a good boy. I am a good boy. I am a good boy. Good boy baby.
Don't call me lover boy. Don't call me lover, lover, lover boy baby. Boy, I am my innocent baby.
Go dada day.
Don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Go dada day.
No, baby. Nalalia kunia sio kama napenda ye.
No,
how come mpenzi wako wetu na mudumia? Wengine wana kuja kumtumia. Amna love siku wizi wananunua. Washenzi bora wamalize na kutulia. Wakimaliza waishi kukutangazia. Eti yule binti si tumemtumia.
Walishizicha zihisi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia.
Boy, I am my innocent baby.
Go dada day.
Don't call me lover boy.
Don't call me,
call me lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
I am my innocent baby.
You're my everything, you're my only one.
Go dada day.